sasa. Na kifunga kitabu cha mapenzi, nafungua cha maisha. Kupendana, kupendana kitu gani? Bora niwe single tapenda mwakani. Nimetetereka ya uchumi wa mapenzi. Mana najikasa ile nauma hivi, kila nikiwa romantic simkidi, simu zangu washiki eti busy.
Wanangu nakuwa single,
nashinda sana vijiweni, weekend club batani.
Nakuwa single,
siku za kazi nipo kazini, staki tena mapenzi.
Wanangu nakuwa single,
naona ujinga, naona ututwesha ni josho.
Nakuwa single,
asa nitakuwa busy na maisha. Mapenzi bwana, yani nini ngini yenife, kugandana gandana kama kupe. Penzi lenyewe harina tamuda, etendoni ni umize. Leo ntalewa leo, leo ntazima bwana. Nisha chana na mapenzi, imewachia vijana. Najikasa ile nauma hivi, kila nikiwa romantic simkidi, simu zangu washiki eti busy.
Wanangu nakuwa single,
nashinda sana vijiweni, weekend club batani.
Nakuwa single,
siku za kazi nipo kazini, staki tena mapenzi.
Wanangu nakuwa single,
naona ujinga, naona ututwesha ni josho.
Nakuwa single,
asa nitakuwa busy na maisha. Mapenzi bwana, na moyo wangu,
kwa nini nikupishita?
Ibora kukutuliza,
tuliza
moja.